beg and for a bar. Team SMC is in the building.
CopleyJams.com.
CBM Records. I see. Yeah. Okay. Lekatuambe. Shifua yoku parushanga na moneno ma umutima uwapu. Punda filo kupe mewudwele na rwala dimbi wadi nto wasona pa pata. Waile no moots. I think in it's hot wafya winka mposha na basungu watatu. Waile no moots. Kate ifyo ite nini kimi na jina ma plaques watatu. Waile no moots. Dimbi wadi nto washaishi wa dimbi wadi nto. Waile no moots. Dimbi wadi nto washaishi wa dimbi wadi nto. Waile no moots. Yeah. Mboko, kufofi fimbe fimbe sangu kamoko moko. So, iteni zotwa nangu niki. Ashana kakubetiga na bunda twe. I think you will well love where we can push up. Kwe wana mwana na boko nkwe ya tikamako. Nangu wata tufye, te bulu bule. Mwiti kulu mwisale kwa wakwe te big bam. Like ya, mwone fale tenya. Shila bando kulande chukuta mpenya. Mumuji manji fya chite tindeke. Na chibito chile isale kampepeke. Iye, dimbi wali ndo wanshi. Non fwa pokulo wa soi nam like. Shifwa yoku parushanga na moneno ma umutima uwapu. Punda filo kupe mewudwele na rwala dimbi wadi nto wasona pa pata. Waile no moots. I think in it's hot wafya winka mposha na basungu watatu. Waile no moots. Kate ifyo ite nini kimi na jina ma plaques watatu. Waile no moots. Dimbi wadi nto washaishi wa dimbi wadi nto. Waile no moots. Dimbi wadi nto washaishi wa dimbi wadi. Umawapalutelo paliante tala lande ya kono mulolo. 2 Umawapakulala alenti kataru dende ufwefya mpola. 3 Wakutilinga na nkwenga ni mpopo kanindi susha matumbe chikwama makamaka. Wakutilinga na nkwenga ni mpopo kanindi susha matumbe chikwama makamaka. Shifwa yoku parushanga na moneno ma umutima uwapu. Punda filo kupe mewudwele na rwala dimbi wadi nto wasona pa pata. Waile no moots. I think in it's hot wafya winka mposha na basungu watatu. Waile no moots. Kate ifyo ite nini kimi na jina ma plaques watatu. Waile no moots. Dimbi wadi nto washaishi wa dimbi wadi nto. Waile no moots. Dimbi wadi nto washaishi wa dimbi wadi nto. Waile no moots. Shangana moneno ma umutima uwapu. Punda filo kupe mewudwele na rwala dimbi wadi nto wasona pa pata. Waile no moots. I think in it's hot wafya winka mposha na basungu watatu. Waile no moots. Kate ifyo ite nini kimi na jina ma plaques watatu. Waile no moots. Dimbi wadi nto washaishi wa dimbi wadi nto. Waile no moots. Dimbi wadi nto washaishi wa dimbi wadi nto. Mave, aki staiga, komanda muzo aisea. Managers Papa D, Ditch Cafe, komanda Diesel. Green Voice, komanda Miti. Fotola, komanda Toyoyo. Sympathy aisea, komanda Zaka 44. Atuna Busy, B.O.B. Komanda Wazewaya, Joe Wowo. Gazelaba, aisea.
CopleyJams.com.
It's in the finicky. Bakari veka vek. It's in the building. Yeah.